taxi so.
Nilikupenda sana penzi wangu, penzi wewe wangu. Male misane we penzi wewe,
penzi nakupenda sana.
Male misane we kata wangu, kata wewe wangu. Male misane we kata wewe,
kata nakutaji sana.
Kata oromviki mima deya, orata oromviki mima deya. Siwezi lala bila kuona wewe,
penzi nakupenda sana.
Niyo sekundi uduku, malo yo gala midria. Samene lumani sana yo,
imemani sana. Adume yosi, asisila ingo zembalo, dumadini songosi. Gidiri maka sosi, yosi sasi mamulakini waya nangasi. Andari kreba nirapa kima ditupasi. Afande bekisa kutikima dipingosi. Matia tukima adikima baritokima na kongoro baby. Kini kipogosi, leni rongoro sikama di muru ni tuate. Kata, asiri kaya ni kasi. Mie titi baba baba esperida baizo kata mizo tuan mai. Sama kukusa chodusi, mie ndia tuki bama ya olukesi. Mie titi baba kisa viper.
Nilikupenda sana penzi wangu, penzi wewe wangu. Male misane we penzi wewe,
penzi nakupenda sana.
Male misane we kata wangu, kata wewe wangu. Male misane we kata wewe,
kata nakutaji sana.
Monange wentio,
penzi nakupenda sana.
Ngeri jonko vila kabaye, baby, olabika fiti.
Fiti, chaka bikwi, kibi namupenda sana.
Nilikupenda sana penzi wangu, penzi, wewe wangu. Male misane we penzi wewe,
penzi nakupenda sana.
Male misane we kata wangu, kata wewe wangu. Male misane we kata wewe,
kata nakutaji sana.
Manga fosura, asparo el tema ni yo maquina pa' ti pierda y suya. Manga mi tabara, anira mi gol fiozi pra ir en ma fara. Anira kini mini akambara for the baby how come. He does it in my pera. La historia rima yo el mancha, domini rafa bali yo atas. Ali kaka kinyara, ika manera manga mi antini mucho katera. Mi antini sabe kini manga kini tosira. Anything kini you want to explain in your life. Manga mini yera, kinky beku, badi beku, mika rema ya beku. Amanga white nyara. Friends, fans, get us what Militar Empire.
Nilikupenda sana penzi wangu, penzi wewe wangu. Male misane we penzi wewe,
penzi nakupenda sana.
Male misane we kata wangu, kata wewe wangu. Male misane we kata wewe,
kata nakutaji sana.